Awumajazi namhlanje nakama unje uzobushawa yini ke? Awukhulume ngini futhi namhlanje usunje futhi.
Shawa uya futhi lomfazi. Shawa uya futhi lomfazi. Namhlanje nange ungulele. Namhlanje nange ungulele. Uyalibona ihlola mili njani? Uyawubona umlomo wami ukuthi unjani? Namhlanje ke nje ngiphelile.
Hayi, sendaba yakho majazi. Oka baba. Kalo sasimoko yini wena? Angakutho wami lo mfazi bangamkhombisi. Hayi bangamkhombisi kusimbayo.
Ushongobungamazi pambano ngiyakutshela. Akakhahlela ugile umkhuba. Isibhakela sake siyamangalisa. Inkosi impela ngiyakutshela.
Hawu mina ukumbo wami ungamshaya nasi kahle umphazi.
Wagijima kangaka ekuseni uyaphi? Yolanda umajazi hostela.
Hawu,
akekho umajazi. Ehe, akekho uhambizo.
Ubese kwenze njani?
Kodwa kuyobanini wena ushaya indoda kanje? Ayi, beyisusani izolo. Wadonsa wathi uyakumfwaba eDenver hostel. Ngimlande khona.
Awuvumi police ayikhona kodwa umfazi akangeni
unamanga kuyangena ngilandu majazi
phuma majazi phuma phuma namhlanje wena zokukhombisa ngifuna ukuxeba lokugqoba namhlanje
uyaphila ihostel ushiya ngedwa endlini ubani owangishada ngiyabuza zokukhombisa namhlanje
thula majazi mfoka baba thula hamba ngomsebenzi wakubamba umfazi sasuhamba Hamper.
Well, I'm saying I'm not going to buy you. Oh, yeah. Well, I'm saying I'm not going to buy you. Oh, yeah. Oh, yeah.
The combi is a wena. But no fun is a ban. See, I can't go to the wena.
Ubani wangishada? Ubani wangishada?